Eedan oo todoba gal dacwadood ka kooban taas oo aan weli bannaanka la soo dhigin ayaa Trump ku eedeynaysa iyadoo kuwo kalena ay jiraan inuu jebiyey sharci federaaliya oo mamnuucaya haysashada aan la ogoleyn ee macluumaadka qaran ee dhinaca difaaca. Eedan ayaa haddii qofka galay lagu helo ay ciqaabteedu tahay 10 sano xadhiga. Madaxweyne Trump ayaa loo sheegay in talaadada dambe uu tago maxkamad federaaliya oo ku taalla magaalada Miami ee gobolka Florida, isagoo la kulmaya eed labaad oo la xiriirta sidii uu u maamulay walxaha sirta ah markii uu ka tegay aqalka cad, iyadoo tani ay tahay markii ugu horreysay ee taariikhda Maraykanka madaxweyne hore loo soo jeediyey eedda federaaliya. Ayaa arrimahani ay ku sii kordhinayaan dhibaatooyinka dhinaca sharciga ah xilli uu xilka madaxtinimo mar kale u tartamayo. Eeddu weli way qarsoon tahay. Ila ka agdhow ayaa se sheegay in Trump uu la kulmayo ugu yaraan 7 dembi oo heer federaal ah. Hase yeeshee, qareenka Trump Jim Trusty ayaa warbaahinta CNN u sheegay in eedaha ay ku jiraan maleegid iyo horjoogsi cadaaladeed iyadoo weliba kuwo kalena ay jiraan. Qareenka ayaa sheegay inuu filayo inuu arki doono waraaqaha eeduhu ku qoran yihiin maalinta talaadada marka Trump uu maxkamadda tago. Trump oo hoggaanka u haya ra'yi ururinta codbixiyaasha xisbiga jamhuuriga ayaa maamulka Biden ku weeraray fiidiyo uu Khamiistii soo dhigay bartiisa warbaahinta bulshada.
I'm an innocent man, I'm an innocent person. Our country is going to hell and they come after Donald Trump.
Waxaan ahay nin aan dambi lahayn, waxaan ahay qof aan dambi gelin. Dalkeennu naar buu ku socdaa. Trump ayay ku daba jiraan iyaga oo wasaaradda cadaaladda hubahaan u isticmaalaya, iyaga oo FBI-da hubahaan u adeegsanaya.
Weaponizing the FBI.
Ilaa 100 dokumenti oo ay dusha kaga qoran yihiin waa qarsoodi ayaa laga soo qaaday guriga Trump ee deegaanka Palm Beach ee gobolka Florida bishii August ee sanadkii hore. Wasaaradda cadaaladda ayaa eegaysay haddii Trump uu si sharci darro u qaatay iyo in kale markii uu xafiiska ka tegay sanadkii 2020. Wasaaradda ayaa waxa kale oo eegaysaa in isaga ama kuwo kale ay isku dayeen inay horjoogsadaan baadhista dowladda. Khamiistii ayaa warfidyeennadu ay madaxweyne Biden su'aalo ku adkeeyeen iyaga oo weydiinaya madax bannaanida wasaaradda cadaaladda ee arrinta kayskan la xiriirta.
I have never once, not one single time, suggested the Justice Department what they should do or not do.
Weligay marna xitaa hal mar uma tilmaamin wasaaradda wixii ay samayn lahayd ama ay tahay inay samayso. Mana samaynin marka ay noqoto inay eedo soo jeediso iyo inaanay soo jeedin. Anigu daacad baan ahay.
I'm honest.
Kadib markii ay soo baxeen wararka la xidhiidha eedaha, Trump ayaa hoggaamiyaha aqalka wakiilada Kevin McCarthy iyo jamhuuriyiinta sida Ron DeSantis iyo maalqabeenka Elon Musk ay soo direen fariimo ay Trump ku taageerayaan. James Semple oo maadada sharciga dastuurka ka dhiga jaamacadda Hofstra ayaa sheegay inay u badan tahay in dacwad oogayaasha federaaliga ah ay keeni doonaan eedo sida uu hadalka u dhigay dardaran oo si fudud loo caddayn karo. Waxaa kaloo sheegay intaas micnaheedu aanu ahayn in tirada ra'yi ururinta codbixiyaasha Trump ay dhibi soo gaadhayso. Trump waa madaxweyne hore kii ugu horreeyay taariikhda Maraykanka ee la kulma eedo dembiye federaaliya. Dacwadaha hadda ayaa imanaya kadib markii uu sheegay inaanu gelin eedaha 34 gal dacwadeed oo la xiriira diiwaanadiisa ganacsi ee lacag la siiyey haweenay kuwa jidhkooda ka ganacsada ah oo lagu magacaabay Stormy Daniels ka hor doorashadii 2016. Trump ayaa sidoo kale la kulmaya baadhis dembiyeedyo aad u dardaran oo kaga socda dacwadoogayaasha degmo ka tirsan gobolka Georgia, taasoo la xiriirta dadaalladiisii uu ku doonayay inuu wax kaga bedelo guuldaradiisii doorashada 2020 ee gobolkaas Georgia.